focus. Unayosema unaishi, ndo hapo unanipata. Mwanamke una akili, ndo maana ukanikamata. Kurupuki madili, unayafata na poeta kika. Wako eneza fanya chochoto kineka starter. Kabla kuwa rap star, ulinipenda, I remember. Mama yanga kakupenda, first day home ulipoenda. And I, siko na jinsi dwa mikweza isha salenda. Wenda, mipango ya Mungu niepuke maradhi kenda. Sema, unachotaki, space shop tutakwenda. Zara shoes, Rolex watch, mlimani kwa lead center. You know what? Street kote mina ringa. These ladies come and go. Where do you wezi kwenda? Sio mrefu, bonge, mtoto yuko mida. Umbo chupa, kwa kemiki zibo. Niki mlamba, ili ladha nido. Hadi siyo mini kama alikuwa single.
Kufanya nini unadhani? Nikikosa penzi lako we. Sifa upewe na nani? Ushanifanya mimi nikole.
Kila mara, wallpaper on my phone. Mweka DP, WhatsApp, Facebook, BBM. Wana nishangama chizi M-Rap, mbono me fall. Yes, no, mbia, this is what I've been looking for. Mapenza ya na bouncer, ayana star, ayana wosi wala wope. Wote wataka, pige sana misele. Ikanifahamu mita, nimetuma sana watoto wakufato na puka. Mbaka kakupata, dajos my destiny. Natoka studio mapema, kupitia mikosheni. Angalau ni kukiss, baby, midomo ni atansi. You said I'm rap, sini pende. I'm full of drama, lifestyle. Uneo ishi, ntebadili baby mama. Yoma sana. Bona gino napendana. Trust me, it's gonna work. Yani tashibana.
Kufanya nini unadhani? Nikikosa penzi lako we. Sifa upewe na nani? Ushanifanya mimi nikole.
Waseme nini siwasiki. Watu wana dispenzi lako kwangu mi. Maneno maneno yao siyazimi. Na kupenda baby. Ata waseme nini siwasiki. Watu wana dispenzi lako kwangu mi. Maneno maneno yao siyazimi.